into ngiyethemba ngizwa bethu umshele wamuyakana ngike ngishele into ngiyethemba mina uthando ngizwa bethu umshele wamuyajona ngike ngishele into ngiyethemba awungiyeqa amazolo ngiyoqamela Anyone?